man nangai, banzoto nangai. Olingi kolia na pesi biloko,
biloko, biloko, biloko, biloko.
Olingi kovanda vandela yango,
vandela, vandela, vandela yango.
Bonbon ko Jacques mobali kitoko,
kitoko, kitoko, kitoko, kitoko.
Senga ikiti o vandela yango,
vandela, vandela, vandela yango.
Soki olingi yango yaka, soki otonda kite zonga. Kwange peli lelo yaka, soki olingi yango zonga. Olingi yango yaka, soki otonda kite zonga. Olingi yango zonga, soki otonda kite yaka.
Biloko, 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 biloko. Kitoko, 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 kitoko. Vandela, vandela, vandela yango. Biloko, 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 kitoko.
Kwange peli lelo yaka, soki olingi yango zonga.